exclusive from MalawiChoose.com.
Usayanjane ndi chuma ya dzivu Udajipeza udajisia Konda zako udzigondela Utandize au mpawi Ama siye ndi okalamba Ndipo Yehova zakudalitsa Ndichito zako zabwinozo Ndipo Yehova zakudalitsa Kodi dziko likupita kuti Fuko langa lokondedwa Dziko lapasi chikondi chatha Ambuye bwerani mudzaweruze Kwatsala kuti pwetekana Muntu nzako ndi chilombolelo Moyo wake opondeleza Ambuye wanga mujite nao Wanga ndikupempha Mundikonze mtima wanga Ndisakhale odzikonda Kanga chepe mumandipatsa Ndidziyesetsa kuthandiza yawo Kodi dzanja lopatsalo Diroma ino mumadalitsa Usangokala chete ai
exclusive from malawichoose.com. Another one.